Melania Trump, marwada madaxweynaha Mareykanka, waxay ka mid ahay gabdhaha waxay siiyay ka hor intaysan guursan Donald Trump 15 sanadood muddaha tan laga joogo. Waxay sidoo kale ahayd qof ka soo haajirtay dalka Slovenia. Caroline Bersuti oo ka tirsan VOA-da ayaa nala wadaagaysa waxyaabo laga yaabo inaadan ka aqoon xaaska madaxweynaha. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Soo istaag Melania, halkan imow.
Marwada koowaad Melania Trump mar walba waa mid dhisan si aad u wanaagsan u labisata. Waa soo galooti ku barbaartay Slovenia, waana jamhuuriyad ay ku nool yihiin 2 milyan oo qof, sidoo kalena waxaa weli ku nool saaxiibadeedii caruurnimada. Mirjana Jelensic waa saaxiib xilligii ciyaalnimada ay lahayd Melania Trump.
She was very positive. She liked reading books. She also liked designing.
Waxay ahayd qof dhanka wanaagsan mar walba wax ka arka. Waxay jecleed akhrinta buugaagta. Waxaa kale oo ay jecleed qaabaynta dharka, iyadoo dharka duugoobayna ka soo saari jirtay dhar cusub.
Jacaylka dharka ayaa u hoggaamiyay shaqadeedii ugu horreysay ee dharxayeysiinta, taasoo dhabtiina keentay Mareykanka. Michelle Tauber oo ka tirsan wargeyska People ayaa tiri,
She's the first immigrant to be first lady since Louisa, who is the wife of John Quincy Adams.
Waa soo galootigii ugu horreeyay ee noqota marwada koowaad tan iyo wixii ka dambeeyay. Louisa, oo ahayd xaaska madaxweynihii hore John Quincy Adams qarnigii 19-aad.
Melania iyo Donald oo 24 sano ka weyn waxay ku kulmeen xaflad, waxaana ay isguursadeen 2015. waxaana sanadkii ku xigay ba u dhashay wiilkooda Baron Trump, waana wiilka ugu yar wiilashii madaxweynayaashii dalkan soo maray tan iyo John F. Kennedy sanadkii 1963.
Waa hooyo aan la heli karin oo cajiiba, aad bay wiilkeeda Baron u jeceshahay.
Melania Trump oo ka warramaysa wiilkeeda iyo sida ay doonayso inuu noloshiisa xor ugu noqdo waxa ay tiri,
He's enjoying his school and his sports. He's a great athlete and I just want to have him.
Waxa ku raaxaystaa iskoolkiisa iyo ciyaarihiisa. Waa ciyaaryahan weyn. Waxaan doonayaa inaan dibadda uga hayo oo aan ka ilaaliyo dareenka dadka in lagu soo jeediyo hadda.
Melania lafteeda waa ay ka xishootaa indhaha dadka marka laga reebo meelaha qaar oo ay kaga qayb gasho waxyaabo iyada u gaar ah. Barnaamijkeeda Be Best ama noqonka ugu wanaagsan waxa uu dhiirigeliyaa mustaqbalka ilmaha. Bishii Julaay waxa ay qabatay ka qaybisay goob hooyooyinka keligood ah oo aan aabayaashu ku jirin ay ku nool yihiin. Be Best waxaa kale oo uu la dagaalamayaa faquuqa iyo aflagaadada baraha bulshada.
Today's technology provides people with a digital shield to hide behind.
Teknolojiyadda maanta waxa ay dadka siisaa gaashaan ay gadaal ka maraan oo aanan lagu aqoonsan, waxayna ka fogeysaa barahaasi inay noqdaan meel la isku xanaaneeyo mas-uuliyadna lagu muujiyo, taasi oo u horseedi lahayd caruurta iyo dadka waaweynba inay awood dareemaan isla markaasina ay naxariistaan xilliyada adag ee cadaawadda.
Si furan ugama aysan hadal fariimaha Twitter-ka uu soo dhigay ninkeeda, kuwaasoo mararka qaar uu ku caayo dadka ka soo horjeeda markii uu ku kajamaayay gabar yar oo u dooda cimilada oo lagu magacaabo Greta Thunberg. Xafiiskeeda Melania Trump wuxuu soo saaray qoraal lagu yiri, ma ahan arrin sir ah in madaxweynaha iyo marwada koowaad ay badanaa siyaabo kala duwan u hadlaan ama wax u yiraahdaan si la mida lamaanayaasha isqaba ee dunida. Mararka qaar iyada ayaa la bartilmaameedsaday markii uu madaxweyne Trump ku guuleystay doorashada. Dhanka kalena Sloveniyaanka ayaa u dhisay taallo lagu maamuusayo iyadoo ku labisan dharkii ay xirnayd maalintii caleemasaarka madaxweyne Trump. Balse 4 July ee sanadkan, maalintii xorriyadda Mareykanka, dad ayaa dab qabad siiyay taalladaasi, waana laga qaaday goobtii. Cooke Roberts oo ah siyaasad qeexe ayaa sheegtay bishii February 2-deedii sanadkii 2017-ka filan,
It is a daunting task. It's easier for first ladies of states who have played a similar role in a state, for someone who has never even been in government.
Waa hawl adag oo miisaan leh, sidoo kaletana waa mid u fudud marwooyinka koowaad, kuwaasi oo howlahan oo kale amaba kuwa u dhow horay u soo qabtay balse qof aan weligiis hawl dawladeed baqaban waa mid aad ugu adag aynu duceysano
Melania Trump waxay haysataa madhabka Katoliga waana marwadi koowaad ee madhabtaasi haysata tan iyo Jacqueline Kennedy waana sidoo kale marwadi koowaad ee ugu horeysay ee ku hadasha shan luqadood
It is my honor and great pleasure to stand here before you as the first lady.
Sharaf bay ii tahay iyo farxad weyn inaan hortiina soo istaago anigoo ah marwada koowaad ee Mareykanka.
Inkastoo ay 4 sano ee la soo dhaafay ka maqnayd kaamerooyinka hortooda inta badan, haddana xeeldheerayaasha ayaa sheegay in Melania Trump ay hadda hadli doonto oo banaanka imaanayso iyadoo olole ugu jirta in mar kale ay noqoto marwada koowaad ee Mareykanka.
I'm so impressed by how thoughtful you have been.
Aad baan ula yaabay sida aad uga fikirteen warbixinadeena.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo soo jeedinaysay warbixintii ay Caroline Bresuti ka diyaarisay taariikhda marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump.